touch.
Sahadiya di meri, amene tori di, dikha mujhe pata, avari kil bangaye, haasi bangaye, anami bangaye, tu mera haasima, meri zamil bangaye. Ila bada kondoka wangu moyo akawacha unasota kwangu mama sita yeye kumbe amechoka kila kukicha maugomvi kasusa nificha miaka niona rufa wangu moyo akaujaza kauchota kwangu mama sita yeye kumbe amechoka da mi mwenzenu najuta ila sana tushafanyaga mengi waya unanumiza kishenzi wea Mikuni pakistendi Ana kuchoreshwa spendi Hila sana tushafanyaga mengi Waya unanumiza kishenzi Weaya mikuni pakistendi Ana kuchoreshwa spendi Tabasamu lako tabia mpaka mwendo Nolite kangu akiri Sambo na ukusema umeniacha peke yangu Moyo wangu naumia Sibola ungesema umechoka shida zangu Ingekuwa choka enda Kuliko kuumiza hizi sia zangu Naniacha nalia Nikilala naota Naota kama unanita Ila nafsi nasita bebe Naogopata kuitika Nikilala naota Naota kama unanita Ila nafsi nasita bebe Naogopata kuitika
Mapenzi kindona, we kwangu ndo kona Nileva nyamini Shakinda shapona kwa jiri ya kumchuma Wendo wangu ruwaini Ukafanya nkaenda race kwa mada case Mwisho wa siku nikaishi ya police Na kumbe case so case Ni mada case Obasi tu nionge mimi Nipende mimi, we wangu mimi Na kwenye shinda na raa uwe na mimi Mama nipende mimi, we wangu mimi Na kwenye shinda na raa uwe na mimi Mape, we nipe mapenzi Nakamba samaki mindo yako mapenzi Mama mape, we nipe mapenzi Nakamba samaki mindo yako mapenzi
Hila sana, mshafanyaga mengi Waya unanumiza kishenzi Weaya mikuni pakistendi Ana kuchoreshwa spendi Hila sana, tushafanyaga mengi Waya unanumiza kishenzi Weaya mikuni pakistendi Ana kuchoreshwa spendi Tabasamu lako tabia mpaka mwendo Nolite kangu akiri Sambo na ukusema umeniacha peke yangu Moyo wangu naumia Sibola ungesema umechoka shida zangu Ingekuwa choka enda Kuliko kuumiza hizi sia zangu Naniacha nalia Nikilala naota Naota kama unanita Ila nafsi nasita bebe Naogopata kuitika Nikilala naota Naota kama unanita Ila nafsi nasita bebe Naogopata kuitika
Meneja jimishua Na kidigwai Ansiboi pacha Dili kaka kaka Spari kasi kaka Kamu ziri Ipo sawa Ipo sawa
It is Kafi Beats